se e le ho isa dilemong tse leshome, baahi ba di-Westdorp, Wepener, Vanstanensris ba sotlakakwa ka lebaka la ditefiso tsa metsi tse fosahetseng. Matlo a mangata a sa ntsane a otlwa ka ho fuwa dipalopalo tse fosahetseng, mme sena se tla le ka mora hore masepala o tshepiso o tla lokisa bothata bona. Ho hlokahala ha di-prepaid water meters le dibaka tseo rekiswang metsi ho tsona ho entse hore boemo bona bo mpefale le ho feta. DA e ipiletsa ho masepala wa Mangaung ho kenya tshebetso meralo e ntlafetseng ho etsa bonnete ba hore pharela ena e ya fela. Re ipiletsa hore re tla dula re lwanela baahi ka nako tsohle ho fihlella ba fumantshwa dikoloto tse nepahetseng le metsi a nepahetseng hammoho le dibaka tse hlakileng mo metsi a tla rekwa teng.